dhalashada qalbigu barto dhowray dhayaxaygu arag dhalanteed miya miya dhalashada qalbigu barto dhowray dhayaxaygu arag dhalanteed miya 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 dhalanteed miya
qalbigan soo dhowaynta rabaa.
Do it, chop, baby, yeah.